olabika tunjagala zuwe nkugudde moyagala maali olabika tommatira kale nakedde kukukema ntikujja okuba ntema munnange yali batansaasira laba tegwe bonneewala waŋŋamba kugende welowooza olinzirira nga ndabye mwattu waŋŋamba kugende y'olinkubira nga ndabye nedda nkugudde moyagala sente olabika tonjagala siwena nkugudde moyagala maali olabika tommatira nkugudde moyagala sente olabika tonjagala siwe nkugudde moyagala maali olabika tommatira tegedere tinyo kyoba tonkulaga binyo nina malibu si kyayina amanyo ekibiina kulagala bunyingi nyo nawe nondaga obuyaye bungi nyo sente wansabanga nyingi nyo n'obukambwe wayinanga bungi nyo mpulyanga nkukyaye nkukyaye nyo naye kirungi kati nkubuse nnyo kamuyimbira akayimba akalungi ennyo nkuddemu oyagala sente olabika tonjagala siwena nkuguddemu oyagala maali olabika tommatira oyagala sente olabika tonjagala suwe nkuguddemu oyagala maali olabika tommatira
expensive na comparative you know wanna positive pan negative you tell me say you have no relative you take my bank card and I be man you want to go Dubai America omwenge gwe bei gwo n'ogunywa ne bwemba nakakadde konookalya tosaasira tobalirira ekibyo kisinga tojjukira wakinkola sente twazirya zaggwawo katya ntyo neewala
omutima gwange nga gunnuma gwagala omulungi maama atandika omutima gwange nga gunnuma gwagala omuntu ow'okunnumya nze omutima gwange nga gunnuma gwagala omulungi maama atandika omutima gwange nga gunnuma gwagala zuwa ow'okunnumyanga olabika tonjagala suwena nkugudde moyagala maali olabika tommatira nkugudde moyagala sente olabika tonjagala suwe nkugudde moyagala maali olabika tommatira
make it one jajalwagade respect.